wara liggéey pour dimbali suñu dëkku yaay yi, dañoo wara liggéey pour jàppale leen.
Dañoo wara dimbali suñu yaay yi.
Got to save the place where mankind was born. We got to save the place where mankind was born. We got to save the place, the birth of man. We all got to try to save the motherland.
Same.